kwami ukuthi mina ngiyakuthanda. Ngiyakudinga wesoka lami,
wesoka lami.
Isono sami ukukuthanda ngenhliziyo yonke. Ngiyabona zofelo thandwe,
felo thandwe.
Wangithatha wangibeka wangisusa na. Ngiyabona zofelo thandwe,
felo thandwe.
Wangithatha wangibeka wangisusa na.
We will meet.